economy is open for business. Ladies and gentlemen, once more, our economy is open for business. Zambia is back in business. As you would say it in football here, Europe, like Africa, is a lab of football. We are in the Champions League.
Zambia, Twika, Tane, Tuwambere, Pamo, Tutuare, Chalo, Chesu, Pantanshi. Zambia, Twika, Tane, Tuwambere, Pamo, Tutuare, Chalo, Chesu, Pantanshi. Wanse, Watonga, Ulichimo, Wakalubali, Ulichimo. Mcharo nefi kwamba fe kwa lubumbo esa abumbira abantu babiri ni Adamu na Eva iliyo abumbira abantu tachirepirwa kwebati fwefwe bantu bakalamu Zambia tufule tulebu sana nangu kubale mitundu kulalanda cha mtu ndo wasona so tufule fe twaikatana nokula abumbira pamu mudongo mubemba umungoni tufie abantu bamu nangu mukulanda kwa ma politics tufuire tulera nshanya fye ukutwale echalo che supantanshi no chukulala ndefi bipala nenzu wikate nefi tulebombera pamo ba Zambia twikatane tubombere pamo tutwale echalo che supantanshi ba Zambia twikatane tubombere pamo tutwale echalo che supantanshi wanse batonga Wakalubali, ulichimo, tuwombele pamo, tulimuntu, makachokwi, ulichimo, mamambwi, ulichimo, tuwombele pamo, tulimuntu, pamoni.
Hello, ifanga tuwa konkanya, ukula ndefi baba nensu, efi ya Yesu atiri.
Berele ni tata, tabaishi befi ubale chita.
Kamubare kerera tata, kambo tabachizi choba chita.
Aba ponte ponte feo kwa bula huya ntanshi.
Kamubare kerera tata.
Aba fuwa feo kwa na wisha aba na abu huya ntanshi.
Kamubare kerera tata.
Aba ishifo kwa wati mwaika tena bonse pa kubombela pamu.
Kamubare kerera tata.
Ba Zambia twika tane tubombele pamu. Tutwale ichalo chesu pantanshi. Ba Zambia twikatane tubombere pamo. Tutwale ichalo chesu pantanshi.
Wanse